Mko kwa makeshift pulpit mkiworship fellow man shindwe kabisa.
The left MC
Kavaris be killing it.
Yella yella.
Niko all over kwa scene, quest ya kuget free cam William Masai chini ya shuka shadow ni faceless actions kireplicate. Ni ngumu kujua kai target scared. Dunia escalator kupanda na kushuka, senses ina get numb. Ni the blind water feel difference ya blacksmith na engineer na get stone na hood yangu. Na take the blows kimata ya test ya damu kwa lips pedals ina get stiff. Bone ya hip, broken tayari ndoto ya throne kwa vidole bado intact. Ata kama kasi pikiwi debe kwa daily, mistari zangu zitanipigia debe kwa heli. My lord wana ni size car tailor, CVC long enough. Fanya ni break bread na his daughter, daughter wa Mungu. Mama lipasona kirid Bible. Rest in peace na power white mine. Akarudi disgusting dark skin. Bado we keep moving. Stray bullet kwa script ya movie. Spirit ya struggle ayezi get amputated regardless. Wazungu walikama Afrika wakatuita wajinga na situ kawaita my lord. Oh. Wazungu walikama Afrika wakatuita wajinga na situ kawaita my lord. Oh. Wazungu walikama Afrika wakatuita wajinga na situ kawaita my lord. Wazungu walikama Afrika wakatuita wajinga na situ kawaita my lord. Yellow. Kumend the fences ina prove kuflog maiti ya farasi. Tukiget whip na mapanta kwa horseback invention ya makeup ikageuza what we used to cherish alien. Stolen backyards na title deeds ina read otherwise. Tupige intro kwa biblia na gunpowder. What more kulifo kai for the dang beetle ziko given kukwa barren. Rest in peace kimati jasho na blisters. Invent mapadri wa get surrounded na watoto misa. Ozone layer na borders ina mashimo. Another year kuconfront my fears. Game ya kuplay mamshi seated kwa bench. Treated gas substitute. Rolling in ya by the way ini elevate ki altitude. Ni box na jogweche easy balls. Nita take chances bila coin flip. Long gone na bado aftershock ina to get unsteady kabisa. Forced sex ni nini ka definition ya rap haijabadilishwa. Forced labor ni nini ka since slavery li give rise to America weusi. Wazungu walikama Afrika wakatuita wajinga na situ kawaita my lord. Wazungu walikama Afrika wakatuita wajinga na situ kawaita my lord. Wazungu walikama Afrika wakatuita wajinga na situ kawaita my lord. Wazungu walikama Afrika wakatuita wajinga na si tukawaita my lord. Yo. Ngumu kuenjoy freedom, silver plata iko kwa smelter, yezi survive heat of the moment. Freedom ya speech na assembly ni story utapotezwa, mikono ziko willing hadi kupoch Lion of Judah. Ni wapi rain ilianza kutubit, contraction ya miguu, viatu za kings inakata kufit. Nitadai na hama master, another lesson. Ngumu kuspeak mbeleo, tufunze kuexchange signal na macho. One letter after ingine ni death sentence ina get written. Fit, luck na miracle, thank God tumefika. Home dio best, east ama west ni far. Iyo ingine ni reflection kwa mira, hapa niko all alone. Rat race ina nipeleka wilderness place. Pedals ineza survive bila footwear. Heat rush ni story, bita ni moto place. Itafunza mayangi indifference ya dem na companion. Difference ya dem na soulmate. Get ready kukol bear. Rocket inangushana by the minute. Rhythm ya heartbeat ni priceless. Gone but never forgotten. Oh. Yeah.